Taka wiąba czuję bez we on it, we on it. Do tym kuli nam koniec. So many, so many. You know mama umy peł. To one, to one. Metaliku poza koba da kufanya kaz. Na kusko nie tintet kukwepa papa las. Niku kesha macho bada ku aso. Niku na ji, 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 ji. Na mwita mudum, na muliza kama na room. Na pia kama na ndong, na lusiwa kuvuja ndum. Niko na mlembo ni sumu, kama ni dhambi ni hukumu. Tungi bada tungi leo nasima miomu. Omoto kwa kiswaza kini miss, ana call. Ana mwembo stewie mala shopping 20 mall. Mina with busy apa, tuna hook up baby. Niki gangsta gangsta, aina make up baby. Sina
kama na pulisa, pulisa. Mapi wama pulisa, pulisa. Arufi na sikika, sikika. Tunawambia calm down, calm down.
Mungu, I don't see nobody.
Tumewaka, waka.
Mitungi, vishungi.
Tumewaka, waka.
Namizi vungi, siungi.
Tumewaka, waka.
Yesu na Maria, siuni mbele.
Ongeza vyombo kwenye mess.
On and on and.
Toto mzuri na mkonyesi.
So many, so many.
Mama kiuno ulipewa.
Tuone, tuone.
Afazali fungeni mikanda. Tumetimba kipande na wana. Timini kwanza askaro metanda. Zipo juvi unoni na shanga. Unachotaka matumejipanga. Watu mbwembwe. Tumetizika kama merembe. Matumizi katuli uza sembe. Na hindo wanasemaga kama lembe. Ususubira kuambia na genye. Hey, maneno mte genye. Toilenga mapaki inga penye.
Wapi wana pulisa, pulisa. Arufi na sikika, sikika. Tunawambia calm down, calm down.
Aja mungu tunawaka, waka.
Aja mungu, I don't see nobody.
Tumewaka, waka.
Mitungi, vishungi.
Tumewaka, waka.
Namizi vungi, siungi.
Tumewaka, waka.
Yesu na Maria, siuni mbele.
Ongeza vyombo kwenye mess.
On and on and.
Toto mzuri na mkonyesi.
So many, so many.
Mama kiuno ulipewa.
Tuone, tuone.
Weka vyombo juu ya mess.
On and on and.
Toto mzuri na mkonyesi.
So many, so many.
Kiuno mama umepewa.
Tuone, tuone.
Yeah, yeah.
Money. Money. Money.